kulankan oo lagu hadalay sidii beerileyda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya walaan ku qabada lahayay caqabado haystaan iyo saameynta abaaro iyo kuwalati beerileyda kulankii waliba ku qayb galay gudoomiyaha gudoomiyaha degmada Baydhabo ee gudoomiyaha ku xiyaanka amniga iyo siyaasada Isaaq Maxamed Cali Deegaaba kulankii waliba kala qayb ku hayay wadada ku dareer deeqbixiyasha Swedishka hay'adda FAO iyo wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed Soomaaliya tan dawladda federaalka Soomaaliya agaasimaga guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdullahi Sido iyo waliba wasaq warbiyay muhiimadda uu soo kulanka lahayay qorshaha dareer ee la ka taageero beeraleyda Koonfur Galbeed Soomaaliya
oo meel raayis wabdu umay bahay ee degmada Baydhabo oo qoyan ana oo meel raayis shirkan meel raayis ee in rooga gudoomiye keeganka ee degmada Baydhabo ee adeerkay Teegab ee runtii mashruuc iyo on qoyan dabagalku imay ba mashruuc oo meel raayis sabood garay ee donorka sida kaasoo la caawiyay lix dalad oo iska haystayna ee totalka guud ahaan meel raayis beneficiaryga oo mashruuc oo ka faa'iideystay mashruuc meel deereena 2500 ee degmada Baydhabo ee ujeedkan ee buu mashruuc u mahayn oo gargaar binaadanka mahayn mashruuc ma hayo horumarineed oo beeraleyda la caawiyay tababarayaal iyo qalab oo meel raayis ah oo hada fadhi qalab oo beero la falado iyo qalabka beero la keydiyo ee maayba fadaa in iyo anti iyo meel raayis ogaadaan in bactiga ama saameynta mashruuca saytiyo beeraleyda noqobdi uu sidirsiisinya ee ma hayo mashruuc runtii faa'iido badan ee beeraleyda ee meel raayis aan leh oo hada fadhi intii oo meel raayis dibansi abuurdan beeraleyda iyo oo meel raayis xaalado akiran oo hada fadhi meel raayis abaaro oo iyo hada fadhi meel raayis ayaanka iyo waxyaabaha kale oo wax soo saarka dhibaato geysado wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed iyo degmada iyo kaaladaas marba ma diyaarin qata sidii beeraleyda har iyo habeen la shaqeeyay fadhi waan la caawiyay fadhi marka meel rajay insha Allah meel raayis gacmooda jir ku goys ma rajayna insha Allah maamulka isina soo wanaagsan wada shaqeynta feel niilay intii si laba jibaar si uu meel raayis abaarto hanina qadaas uu gudub
ku simaha gudoomiyaha degmada Baydhabo ee gudoomiyaha ku xiyaanka amniga iyo siyaasada Isaaq Maxamed Cali Deegaab yaa kulanka ka dib sheegay intee ka maamul ahaan yahay dhawaayaan in la hormariyo beeraleyda Koonfur Galbeed Soomaaliya
ee kama inta ka dhawaayna wakhti bilaaran oo hoggaamiyaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed wakhtigaas oo qosoobay gaabisha duun ee Sweden sida iyo support gareeyaan oo beeraleyda Koonfur Galbeed iskaashatooyinkii ay lehagaabood dad iskaashatooyinka aadan la qosay xulay lama kun ishan boqol dadda marka da walaay mashaariic si dabagalshi ayin marka da maybo aad iyada aan dhawaayaan waqtigaas ay ka tan ka dhawaayeen walaay idan ka faraxsanna haddana ma inteegan yanaanti oo arintaasi uu wal alla walaagi oo maadaama geek aragtay dadkii aan baahnin hormar aan baahnin aragtay maybo halka waaro sidii walaal ka qabad lahay maadaama mashruucii hore oo iskaashatooyinkii faa'iido badan lagu dhahay walaay oo faa'iido suuq iyo wadayaalan dadkii gacmaha walka la qoyayaan hadii uu may oo arday idan dhirigeliyana ani oo dadkii dhirigelin kale la sii soo biyo markii idan dhirigeliyana waan idan dhawaayaan marka de uniyo uno iska hirigna wasaaradda beeraha iyo maamulka degmada hadda isku wada shaqeeyaan idan aan ka faraxsanna.